bani na baningi benu ngoba mangekho banhle ba ey ey bayathanda ukuthetha namalogo bazi ukuthi banhle ba ey ey bangisaba kodwa uyazi ukuthi kuyona into bangangitshela ey ey ihlekisifelani impumelelo ay 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 sifelani ey ey okay ngizwani na baningi benu ngoba mangekho banhle ba ey ey bayathanda ukuthetha namalogo bazi ukuthi banhle ba ey ey bangisaba kodwa uyazi ukuthi kuyona into bangangitshela ey Ixfelani impumelelo ay 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 sifelani hey hey sengazifela impumelelo sifele impumelelo yethu sifele impumelelo yethu ayoni yakho mosi 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 yethu ayoni yakho
Sifele impumelelo yethu.